Yeah.
Black Market Records.
Yo, I'm around.
Gang.
Yeah. Lip biting.
Yeah.
Hair scrubbing.
Yeah.
He's only my turn on. Hair pulling. Hand guiding.
Yeah.
He's only my turn on.
Turn on.
He's only my turn on.
Turn
on. He's only my turn on. Turn on. He's only my turn on. Yeah. Turn on. Yeah. Adeni take deni rapa moja hapa Kenya na ni mkule na ni post video Instagram. Adeni omoke ni bebange magushodo wangu backseat. Kitia nyuma kwa limousine. Madeli call paka ni show. Alini checki front page na Kardashian kwa magazine. Kissing me, teasing me. My love bite kitamusha nini. Siri ni, buske didi. Niku dare dare wishi na mimi. Tumbili, nasema pop. My fornication wali fail siyari. Turn on, he's only my turn on. Turn on, he's only my turn on. Turn on, he's only my turn on. Turn on, he's only my turn on.
Now, not then, not never. Siezi kubali kuteswa na weather. But with the same feather, flock together. Siezi kubali kucheza na wera. Kuna kimwere njege na kimbegege. Punguza kierere nikiponu na nyege. Kauko ndede alafu niko bebe. Apate sinini ni ukuje ni kuzeze. Baby jimatano niko na mpango. Ungaji ya majo niko na matano. Chogi kujihando kutoka kitambo. Nonanga tu wapo hivi na ingiza swalo.
Turn on. Turn on. He's only my 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 turn on.
Buda nono na bonga ufala. Akili mesa kilonekana suku jala. Buda nono unateke sana. Na kitu za kufanya babagi onyawari fanywa. Mini jamu ya nakuona kama mimi. Lata kwa wengine la kwangu mimi hudindi. Nona una losi soni kupigiche pindi. Soto mtulia basi kubadie vipi. Nina cash nina fame me the big rapper. Una daga kuna fish me the big papa. Una say kwamba una taka rapper. Aya yo hapo nisho kitu na taka fanya.
Turn on. He's only my turn on. Turn on. He's only my turn on. Turn on. He's only my turn on. Turn on. He's only my turn on.